le Bhayibhele lebantfwana liletha naku
Noa nekufika kwazamcolo ibhalwe ngu Edward Hughes ifundwa ngu Ludwig Galada sifumaneka ku www.bibleforchildren.org Noa akayindzodza lekhonta simakadze lalabanye lilanga simakadze wakhuluma info lemangalisako ngutawubhubhisa bonke lababi emhlabeni simakadze watshela Noa umndeni wakho kuphela lotawusinza simakadze watisa Noa ngekufika kukamzamcolo yakha mkhumbi lomkhulu lotawunela wena nemdzeni wakho kanye nentlwana Noa wavele wenta njalo simakadze wanida Noa imyaleto Noa wacala wenta umsebenti bantu babehleka behlukwa nganowa uma ebatshela kutsi wakhelani lomkhombe Noa wachubeka wakha wachubeka atshela abantu ngasimakadze kuthe la walalela Noa ebene kukhalwa lokukhulu wamtsemba nkulunkulu ngisho selingazange tine umkhombe wase uphelile ukodze imvula kwetatilwane simakadze watshetsa tilwane wathi utawungenisa timbili kuto tonke tinhlobo tenyana kude tiphinde naye bantu kaNowa nakafaka natilwane emkhumbini azange bayekele kucala simakadze abacelanga kungena emkhumbini ekugcineni tonke tilwane netinyoni basentingekatsi emkhumbini ngena emkhumbini simakadze angela Noa wena nemndeni wakho Noa emkakho nemadzodza eakho lamahlathu bangena uNkulunkulu wavala umnyango yaye iyayitsela imvula lana emalanga langemashumi lamane kanye nebusuku lana kakhulu yonke indzawo lathi nalicenza kuna ngisho tintsaba tativalwe ngemanti lonke labe kuphila kwafa umkhumbi wasala wadanda ngetulu kwemanti kwase kumnyama ngekhathi futhi sekuthusa kopha umkhumbi wamphephisa Noa kuzamcolo emva kwetinyanga letisihlanu asandlulile zamcolo simakadze wathumela umoya lowomvile kancane umkhumbi wahlala etulu entsabeni yase Ararati Noa wachubeka wahlala emalanga lamashumi lamane aze ehla emanti Noa wathumela lijuba laphuma ngelifestile lijuba alitho langa indzawo leyumile labuyela emuva kuNoa emva kweliviki waphindza wathuma lijuba Noa lijuba labuya nelicembe emlonyeni walo ngeliviki telilandzelako Noa wavela wabona kutsi umhlaba sewumile ngobe alibuyanga lijuba simakadze wase itshela Noa kutsi sangaphuma emkhumbini kanye nemkakhe nemadzodza akhe nebafati bamadzodza akhe netilwane
wazibunjeni uNoa wakha indrowa
walosha uzimu omsindrise nomndreni nake enkukhulweni. Nkulunkulu wanita Noa wakhela simakadze i-alta, wakhonta simakadze loba sindise nomndeni wakhe. Kute sivungu-vungu saza mtolo. Simakadze wanita Noa sitsembiso, angisayiphindza ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu. Simakadze wamnita sikhumputo tasikhulu salesithembiso, umusi wenkosazana kwaba luphawu lesithembiso sasimakadze. Noa nekufika kwazamcolo.
Indzaba levela emavini yankulunkulu libhayibhile intholakala kugenesisi kweyesithupha yokuma kweyeshumi.
Nkulunkulu uyati kuthi sitentile tinto letimbi futhi sijeziso saloko kufa. Nkulunkulu usitsandza kakhulu, kungako watsumela indzodana yakhe lengujesu ukuthi itofa esiphambanweni ifele tono tetsu. Jesu wavuka ekufeni wabuyela emuva ekhayezulwini. Nyalo Nkulunkulu sekangisicolela tono tetsu. Mangabe ufuna kucuka etonweni takho, yisho lokhu kuNkulunkulu. Nkulunkulu lothandzekayo uyaphila futhi. Ngicela ungene empilweni yami, ungitsetselele tono tami kuze ngitoba nempilo lesha nyalo. Ngiphindze ngibe nawe ngunaphakade. Ngisithe, ngiphikele njengomntwana wakho. Makube njalo. Funza leBhayibhele ukulume naNkulunkulu ngawo onke emalanga.